kaunan sokarin kaman sinin ana so kuman dirsan daganana kuma sehan so jail kuy madonan sokarin kaman sinin ana so kuman dirsan daganana kuma sehan so taganti duni dodan daisi quruhodan dabciyo le aqla qodan qalbigayga kuma dogsan so taganti duni dodan daisi quruhodan dabciyo le aqla qodan qalbigaygu kuma dogsan so taganti duni dodan daisi quruhodan dabciyo le aqla qodan qalbigayga kuma dogsan so taganti duni dodan daisi quruhodan dabciyo le aqla qodan qalbigaygu kuma dogsan ana mariyan tan dortay muqdishaan waga dulmi darwaan ku dalxiisnaayo ku dakeenay dalka hooyo ku dakeenay boosaaso kale kale dawadeeday dalka ayaan degaynaaye ya xayaati degaynaaye ana mariyan tan dortay muqdishaan waga dulmi darwaan ku dalxiisnaayo ku dakeenay dalki hooyo ku dakeenay boosaaso kale degan duulo kale dawadeeday dalka ayaan degaynaaye degaynaaye ya xayaati degaynaaye so jaceyl kuu ima doonan dawadiisa ima siinin so daryeelka maan helin farxad soo ma durduran so diracdii hablahoo dhan u sarraysay dumaroo dhan nafta soo ma doonayso duuqayga kama yeelin so diracdii hablahoo dhan u sarraysay dumaroo dhan nafta soo ma doonayso duuqayga kama yeelin so diracdii hablahoo dhan u sarraysay dumaroo dhan nafta soo ma doonayso duuqayga kama yeelin so diracdii hablahoo dhan u sarraysay dumaroo dhan nafta soo ma doonayso duuqayga kama yeelin ana mariyan tan dortay muqdishaan waga dulmi darwaan ku dalxiisnaayo ku dalxiisnay dalki hooyo ku dakeenay boosaaso kale kale dawadeeday dalka ayaan degaynaaye degaynaaye ya xabiibti degaynaaye ana mariyan tan dortay muqdishaan waga dulmi darwaan ku dalxiisnaayo ku dalxiisnay dalki hooyo ku dakeenay boosaaso kale dawadeeday kale degan duulo dalka ayaan degaynaaye تغينا يا حياتي تغيناي.